pomwana abantu bale museka atitaka fyale aile munganga dafya bombele aile mumiti dafya bombele ubushiku abikile subilo lyakwe
ExclusiveToThatMusicVibes.com.